gaandiddo 2 yeesoon durbuun dhegersiis ta fayyaa durduriya mataayo 18 ishiyaaf yohaana 14:6 jaaloon kiyya jireeniin aki durbuu balla kees ideemtiyaat ta lubbuut ijettu ana matuutum hawaak dalansiis nutilleen durbu ekeraa kees jir ishilleen amalti deewisa durduriya nu geessit ho nuti lubbudhem yeesoon hashaare keedduy nu jiraachise amalti deewisa tan ara deewe kee jireenat deewi tan ta amille durbu gari waaqa nu dhegersiis yeesoon hashaare keedduy nu jiraachise amalti deewisa tan ara deewe kee jireenat deewi tan ta amille durbu gari waaqa nu dhegersiis malta gedi jireen kees hin hashaar aki daniyeliyatiif jaaloon isa ammoo durbu jeesoo'a gara arana nu geessit hashaari hin jiru garsu bere gammadaafi nage durduriyaa qabdu waanyileen beesu jir yeesoo waaniyedhe ani durbu tokkochileen ka gari aabaa dhuf hin jiru ho anin teeyini sunitiif yeesoo kadhattanta is gaafad wa durbu si dhegersiisu ta gari waaqa
yeesoo ansi fedha yeesoo ansi fedha dirbu dhugaati yeesoo ansi fedha dirbu dhugaati.